number on the beat. Tongo Records.
Ini Magufuli gang, baby. Shatter the shatter. Okay. CCM Chamalawana. 2020, are you ready for this? Kiza, yo matokeo chanya wapinzani wote bench, hata waungane vyama CCM wa watu wen. Hatuna nyendo za pupa kongoza she graduate, Magufuli tena 2020 tumemdedicate. Maendeleo kila siku faida tunaweka bank, maji kila kijiji ya tuifazi kwenye tank. Wapinzani ngumi za nini twendeni tu slow slow, JPM miaka mitano kama kawa tuna score. Shindana ndo mshafeli njoeni na plan B enyewe. Sizani, labda mje na plan D. Maseke 1999 makolo wabaki wao tu, JPM kapita. Chagua CCM ndoto kuifanikisha we, chagua Magufuli kwa uhakika wa maisha.
Tufanani tufanani nao, sera zao mbovu imekula kwao. Itikadi zetu sio kama zao, zao wanachora kwenye mitandao. Oh, 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 oh. Magufuli ndo kiboko yao.
Mekechi, CCM oye tuko freshi. Hii mechi ni ya Magufuli aka Messi, sio kesi. Tuko na chuma na sio fake, no stress. Mungu tubariki wote bless. Kura mo sio less. Magufuli yes, better than the best, better than the rest, he better be the next. Amejenga shule, wengi wamesoma bure. Corona ikaja kwetu akasema peleka kule.
Salama wa kura yako ni pare unapata mani kwa chama chako. Yeah, uhakika wa maisha yako ni pare unakwenda kila mtaa utakapo. Uhuru chaguo lako, piga kura na ushibe kwa njia zako. Magufuli, Magufuli ya wapenzani tusamee na tutaki fujo ba. Tumetulia na chama letu kwa urahisi, Tereza kwa ganda la ndizi ndizi kama si 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 si.
Nawauliza lepeleka serikali yetu Dodoma, chekechea ni chuo bure anasoma. Alipokuta amefumua kashona, yeni master kafukuza ni corona. Ushindi upo tena kiwango cha lami, Fugali paka Ubungo tunapita ka Japani. Kigamboni kama yami, wapinzani siye tuko ligi kucha. Yabu nye bado mpo za mchanganye. Kura zote CCM tena, wapinzani nye poleni sio Riziki tena. Yes, miaka mitano JPM tena, na sio bara mpaka pwani tunashinda tena.
Wanataka tufanane tufanane nao, sera zao mbovu imekula kwao. Itikadi zetu sio kama zao, zao wanachora kwenye mitandao. Magufuli ndo kiboko yao. CCM ndio chama yao.
Kisha zunguka hakika, Magufuli ndo kiongozi bora Afrika. Wambieni wapinzani siasa sio vita, tameza wembe mwaka huu Magu ndo anapita. Usipoteze kura yako kwa kukosea chaguo, badili mawazo kama unabadili nguo. Mwadilifu mwaminifu hapendi uzembe, kaboresha miundombinu Magufuli kweli jembe.
Ini dakika 90 wapinzani washayumba, nishakuwa nishajua CCM ndio gumba. Aina kuyumba, wapinzani sioni nasikia praka tatumba.
Yani tupataka pumba.
Tuzungumzie flyover, tuzungumzie barabara, Magufuli hatari bana nyiacheni masiara. Tuzungumzie vituo vya afya au elimu bure, Magu asante baba, Magu yeah. Hot Magu fire.
Kaleta ndege, kakata ngebe, shirika karudisha limesimama faster dede. Mala Stigler gauge, mala training standard gauge, nchi kamisha Dodoma, ona kulivopanda bei. Mafisadi wamepigika, wengine wako ndani, watumishi wenye vyeti feki wa mafuta kazini. Mishala hewa kuna tena sio kama zamani, sifa nyingi zende kwake bwana, mnyonge mnyongeni. Chini ya Magu tumepanda di uchumi wakati, na ile Tanzania viwanda machone jifichi. Swali kwaga na tucheka tuna flyovers, huh. Wamedata wana tena hoja.
Tufanane tufanane nao, sera zao mbovu imekula kwao. Itikadi zetu sio kama zao, zao wanachora kwenye mitandao. Magufuli ndo kiboko yao.